Piga lini, piga ngenga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba, you can never stop. Ndaye ndo kanipandisha wezi kunidrop. When I don't mana, naonge na gojo. Analo panga wezi finger, you never know, no. Akisema sawa, lazima follow. Analo panga wezi finger, never know, no. Domana sometimes, think about my life. Nishapiti ya msoto.